attention. Wally to the row. Who's laughing now? Exponential potential. Wana drunk kwa machozi zao. Tunaogelea kwa jasho zetu. Who's laughing now? Millioni from 10 bob. Nilitoa wapi extra zeros? Jiulize mbona donut ina shimo. Shingo shortcut ya mfuko. Don illegal, dish kwa rooftop. Sia DSTV ya kuomba dish distinct. Vampire vegetarian, whiteheads, nine believers. Wana Twitter high class. Soma college ya nightclub. Riza sleep, editor man pay sleep. Toka niwe fitness, baga panya nimefika. God's finger, ima move string. Wali to the row. Who's laughing now? Exponential potential. Wana drunk kwa machozi zao. Tunaogelea kwa jasho zetu. Who's laughing now? Nasema who's laughing now? Exponential potential. Achana na. Toka kitambo nimekuwa photogenic. Wazazi wali insist na story ya photosynthesis. Nani ajui udaktari si lazima wa mrefu. Kwa karatasi ya dawa amalizange sabu. Okapo wana need more ink, more pages. Jina zifit kwa list. Sexagerate kakufunika pancha na bandage. Ndova yezi hata ngumi ya mosquito. Mi simu important. Bila mimi mama mboga hata ana customer. Ngumu kwangu, kizungu fluent. But wezi komandu mati na influence. Wali to the row. Who's laughing now? Exponential potential. Wana drunk kwa machozi zao. Tunaogelea kwa jasho zetu. Who's laughing now? Nasema potential. Achana na. Kuku yangu inalia ina swine flu. Iliponiona nikinoa kisu. Nilikaribisha ili assume ni pet seafood. Homa inafunika nostrils. Coincidentally anapika seafood. Akidhani sinusia rufu. Uchoyo ainanga karibu. Msoto ikinokto. Niko like you look familiar. We met before. Kuku ina idol ije Kenchik. Ni death bending. Hard work to get the best out of life. Get saved, get the best out of death. Hey! Wali to the row. Who's laughing now? Exponential potential. Wana drunk kwa machozi zao. Tunaogelea kwa jasho zetu. Who's laughing now? Nasema potential. Achana nao. Wana drunk kwa machozi zao. Tunaogelea kwa jasho zetu. Who's laughing now? Nasema who's laughing now? Exponential potential. Achana nao.